siku ya furaha, kila moja furahia shangilia na ra. Leo ni siku ya furaha, siku za uzuni zimepisha. Ra, leo ni siku ya furaha, kila moja furahia shangilia na ra. Leo ni siku ya furaha, siku za uzuni zimepisha. Yo, gonga glasi, pigia kina masi. Leo ni siku ya furaha, hakuna wasi. Nyama choma, pombe shash na mikasi. Maisha ni mafupi, nani atambui? So kila kitu hapa ndani leo tukifanya nasty. Baby, 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 blast it. Tupa candle, we can't use that. Leo ni siku ya furaha, kwani what is it? Nimeisaka sana dollar, let me use it. Kula bata na washikaji, vaa new shoe. Red and new shoe, songa na wakati. Chen madada leo wavae mini skati. Zima tala, fuwasha mishuma. Fanya shasha, leo ni siku ya furaha. Zima tala, fuwasha mishuma. Fanya shasha, leo ni siku ya furaha. Ra, leo ni siku ya furaha. Kila moja furahia shangilia na ra. Leo ni siku ya furaha, siku za uzuni zimekwisha. Ra, leo ni siku ya furaha. Kila moja furahia shangilia na ra. Leo ni siku ya furaha, siku za uzuni zimekwisha.
Get ready, get steady, get trendy. Tunakake tukupare, celebration ikale. Wengine wako ready tuwahanye. Sweet memories, kudance na kumove ni kuburn calories. Join the crew, be real, and be part of this. A party don't wanna miss. For misters and mistresses full. Kila kitu iko hari pool. Having fun and being cool. For a king that's a rule, get bold. Drinks on the rocks, ice cold. Money after sales sold. In the inside, story told. All this gold form, you could bore music in a gate front front. You go up a coupon, I could land in a far.
Ra, leo ni siku ya furaha. Kila moja furahia shangilia na ra. Leo ni siku ya furaha, siku za uzuni zimekwisha. Ra, leo ni siku ya furaha. Kila moja furahia shangilia na ra. Leo ni siku ya furaha, siku za uzuni zimekwisha.
Hakuna zuba, ni wakati wafuraha, wafuraha, wafuraha. Siku ya raha, hakuna zuba, ni wakati wafuraha, wafuraha, wafuraha.
Raha, leo ni siku ya furaha. Kila moja furahia shangilia na raha. Leo ni siku ya furaha, siku za uzuni zimekwisha. Raha, leo ni siku ya furaha. Kila moja furahia shangilia na raha. Leo ni siku ya furaha, siku za uzuni zimekwisha. Ra, leo ni siku ya furaha. Kila moja furahia shangilia na ra. Leo ni siku ya furaha.